Akulira ekitongole kye Health Heart Foundation oweekitiibwa Rita Namyala asabye gavumenti okwongera okuzimba ebifo omugenda okujjanjaba endwadde ezeekuusa ku mitima okwetoola eggwanga lyonna kiyambeko bannayuganda okwewala okutindiga engendo empanvu okuba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okugenda e Mulago okufuna obujjanjabi okwosako n'abamu okuteeka ssente empitirivu mu bujjanjabi nga bagenda emitala w'amayanja okufuna obujjanjabi. Oweekitiibwa Namyala bino abyogeredde mu kutongoza ekivule ekituumiddwa Attend Worship Concert mwe bagenda okuyita okusonda ensimbi ezigenda okujjanjaba abaana abalwadde b'emitima nga babatwala e Bunaayira.